najipata na meza Katoto kazuri napenda ukicheza Baby ni kamate tumalize kwa meza Mpua wangu, mpua wangu
Touch my baby, ujue wendo wangu day.